Life
e konfuma yali kosako yali kokota kwati yali posako survive ni nkondo palobe nalila lila pone chubobo di lobe ukusapulo kushala netoloshi nalesta vata kwali nefiantoshi bonse vale se kapamushi yali kobadi kubepesha nendoshi yali kalipe muchele pachilonda naleli lo waila no wacho kupunda mukulala sana panshi ngapana kafibo koshi pabusanshi
wizulo mono bantu takwete loka mono no 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 bantu teti wishi wefe buka chama ilo no 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 teti wishi wefe buka chama ilo
Nalela na panshi patrolling down the town Ndenda na panshi Top and down Swagina kote kofi one Ocean where popopo mgripo yama one Party fitide Party sanika Nari panshi de zarinka ni kava matelas Apa nomba bala kumbwa Ineva konga kote bale mpasha kumbwa Bale shuruka Yokundi tati los Apa bala furuka Yokundi tati boss
Wizulo munowe Bantu takwete loka mono no 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 Bantu teti wishi wefe buka chama ilo No 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 Teti wishi wefe buka chama ilo no.